Masheri koko, madanga tuchape viboko. Meseji bobo, zima tuwa komo we komo. Masheri o koko, nipe nijirie vinono. Tuwa pevi apo, unizalie ototo. Wetuliza bo, ujana ni maji ya moto. Hawafuni wa mo, sokolo wa nini makolo. Wetuliza bo, na tuwe makini walai. Kweli wewe wapeke, acha mini jigambe. Nimelo watepe tepe, akili mbili kasoro. Umenipunguza wenge, paka tunafanana. Bebe mindo ni shakwele, shakwele, shakwelewa. Piga pingi, piga ndele. Tusonge mbele kwa mbele. Wasamba wanaona gere.
Shika moyo mkataba, walete choko choko unakaba. Umenitisha mijini mahaba. Nyoka tuli pangoni,
pangoni, pangoni.
Akikona sikia honi. Teze wanisake kwa tochi, wateseka wanasaga magoti. Bendera inusu mlingoti, kama kesi wa kupeleke kwa koti.
Najinenepea, ameridhia. Nakula kisela, kisela, kisela. Kidaluse, daluse,
panda.
Daluse, daluse,
shuka.
Daluse, daluse,
panda, panda.
Daluse, daluse,
shuka.
Mtumba kiboko, 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 boko, kiboko. Mtumba kiboko, 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 boko, kiboko. Bebe mindo ni shakwele, shakwele, shakwelewa. Piga pingi, piga ndele. Tusonge mbele kwa mbele. Wasamba wanaona gere.
Takikangupu. Kikangupu, kikangupu, kikangupu.